n'akababaro kenshi ku bantu benshi kubera ko kuba yari umwamikazi wacu ariko kuba ari umubyeyi yari umubyeyi ku bantu benshi rwose umwamikazi abantu benshi bareberagaho abantu benshi bakundaga natwe umuryango w'abanyarwanda twamukundaga cyane rwose yatubereye exemplaire yatubereye urumuri ku benshi kubera yuko ukuntu yitwaraga ukuntu yifataga ukuntu yari umubyeyi rwose ku bantu benshi so byarababaje byaratubabaje twenshi n'abantu benshi rwose
aho ngaho muri Plymouth ahantu utuye abaturage babyutse uyu munsi babyukira ku nkuru yuko batagifite umwamikazi nubwo bwose bafite umwami George wa gatatu ariko se kubyukira kuri iyo nkuru umuntu bari bamaranye imyaka irenga 70 bari kumwe abavutse bavutse ariho abakuze bakuze bamubona benshi baramusize abo bose bariho aho ngaho utuye itanga rye barifashe bate
yari nk'inkuba yari nk'ikwise abantu benshi urimo urabireba abakuntu bababaye benshi uyu munsi bambaye umukara mu muhanda abantu bose bagenda barimo baragaragaza ukuntu bari mu kababaro ko kuri umwamikazi nk'uko wabivuze dufite uwundi mwami ariko umwamikazi niwe tutari tumaranye imyaka akarusho cyane cyane ku banyafurika twebwe twumvaga ko ari umwami wacu kurusha kubera ko yakiri ubwamikazi ari muri Kenya muri Afurika benshi bumvaga ko n'umwami w'abanyafurika n'ubundi ariko rwose ahangaha n'akababaro ahantu henshi amamodoka menshi yambaye amabendera y'umukara yabafunze udutambaro tw'umukara ku madirisha mu kugaragaza ibyo ngibyo n'abantu benshi bambaye imyenda y'umukara natwe nk'umuryango nyarwanda twashizeho statement kuri kuza pages zacu inkoranya za Facebook na Twitter zose nizo twashizeho na icyo kimenyetso cyo kuri turi mu kababaro yari umubyeyi rwose mwiza kandi byatubabaje
nk'abanyarwanda uragira uti twamwunamiye ariko se ikintu cy'umwihariko mu mwibukiraho uwo mubyeyi uwo wita umubyeyi niki
icyo tumwibukiraho cyane cyane nuko nkuko wabivuze agomba kujya mu Rwanda akunda u Rwanda bavuga neza u Rwanda bashyigikira ibikorwa byose by'u Rwanda bakadushyigikira natwe n'abanyarwanda tutuyangaha mu Bwongereza kubera ko ubunyarwanda ni mu mutima ubunyarwanda ni ahantu hose uri uba witwara nk'umunyarwanda hari abo navuga bakiriwe n'umwamikazi hari nka Eugene Murangwa wakiriwe n'umwamikazi wangaha amuha n'imidari w'ishema kubera ko akazi akora kandi akazi akora agafasha abanyarwanda muri rusange abanyarwanda baba mu Rwanda afasha abanyarwanda cyane cyane abacitse kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ibyo byose nibyo bitera ishema kumva ko hari umuntu w'umwamikazi wakira abanyarwanda bari ahangaha mu gihugu cye ariko bakora imirimo ifasha iteza imbere ivuga u Rwanda neza hari n'abandi bakiriwe bahabwa imidari y'ishema kubera ko ibikorwa bakora muri environment protection dufite ababonye za MBE member of the British Empire ni mutari w'ishema igihugu kiba kiguhaye umwamikazi abaguhaye urumva ko n'abanyarwanda barakiriwe n'umwamikazi kubera ko yababwiraga abo banyarwanda bamwerekaga ubwiza bw'u Rwanda umutima w'u Rwanda hano tuvuye n'ahantu tugeze no kuno isi turimo turagenda we playing our impact aricyo dukora cyangwa nk'abanyarwanda dufasha kugira ngo isi yose itere imbere nibyo bintu tumwibukiraho cyane
Jado ubutera umwamikazi Elizabeth wa kabiri azwiho cyane kuba yarakundaga abantu yasuraga aho yajyaga hose agiye gusura abantu abana bakamwakira bafite indabo yakoraga ku buryo indabo abana bamuteguriye zose azifata akagenda afata rumwe rumwe kugira ngo ashimishe abo bana ubu tuvugana ugiye kujyana ku ishuri uwo mukobwa wawe ni muto ariko ndahamya yuko azu mwamikazi waba wamubwiye yuko yaba yamenye ko umwamikazi yatanze niba yabimenye se mbwira muri make uwo mukobwa wawe yabyakiriye ate
twabimubwiye kubera ko ejo byabaye tureba kuri televiziyo yibazanwa ababyeyi babaye iki ko numbona bababaye turabimusobanurira ariko umva ko aracyari umwana muto aracyafite imyaka itanu ahita byibagirwa agakomeza kwikinira ariko ku ishuri buriya baragenda babibutsa babereka n'amafoto barabisubiraho buriya baragenda babyiga ariko urumva ko bose bari bamuzi kandi icyo gikorwa cyo kwakira indabo niwe wabizanye wa mbere nuko bivuga yicishaga bugufiya akamanuka hasi ku rwego rw'abana akakira indabo zabo akagenda bavugisha byaciye byakomeje uko nguko abantu bose bo mu bwami nuko nko basigaye babigenza kubera ko ari umuco yashizemo mu bwami ahangaha nkongeza kubera uwo mutima we w'umubyeyi yakundaga abana yakundaga abantu bose yari umubyeyi kuri twebwe twese rwose nanjye byarambabaje.
Jado Butera uhagarariye umuryango w'Abanyarwanda mu Bwongereza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venusi.